Dhiyeenya kana aanaa jillee dhumugaa keessatti walitti bu'iinsa uumameen namoonni madaa'anii wal'aansa fayyaaf gara hospitaala Shawaaroobiitti geessaman akkasumas kanneen isaan waliin turan ajjeefamuu obbo Jamaal Hasan bulchaan aanaa jillee dhumugaa ibsanii jiru.
Kiinsa magaalaa Xaayyeetti rakkoon kan mul'ate ceeta masjiidatti karaa cisurratti humni hidhate humni milishaa galgala ishaa masjiidatti karaa teessoo deemuu ajjeefame. Sababa saniin walitti bu'iinsi uumame bulchiinsa biyya keessatti gandarbaa raayyichi lolli uumame walitti bu'iinsa sanirratti namoonni mataan namni lama riifar jedhamanii buufata fayyaa dhaabbaterraa gara Shawaaroobii akka deeman erga barreeffameefiin booda gara sana akka deemaniidha kan godhame warri mataa'e yaaddoo qabu turanii nageenya isaaniitiif jechuudha. Yaaddoo isaanii sanirraa ka'uudhaan polisoonni eegumsa isaaniif godhanii. Akka deemaniidha kan goone dachi deemaniin booda yaala sinii kennin jechuudhaan akka iddoo sanii ba'an godhame iddoo sanii ba'uuf yeroo yaalanis ugurri irratti godhame saniin booda qaama seeraa bulchiinsa magaalaa Shawaaroobiitiin poolisoonni deemaniif meeshaa isaanii akka isaanitti kennan yookaan meeshaa kennan taate nagahan gara mana isaanii akka deebi'an walii garuudhaan meeshaan poolisoota bulchiinsa magaalaa Shawaaroobiitti kenname erga meeshaan kenname booda kallattimaan tarkaan fide kan irratti fudhatan.
Reeffi namoota tanaa san booda attam ta'e?
Reeffa kan fudhachuudhaaf qotee bulaa keenya gara sochii godhe reeffa kan nu dhoowwatanii sababa reeffa sanii immoo walitti bu'iinsi uumame lolli guddaan baname lubbuu namoota hedduudha gandoonni hedduun gubachuudhaaf namni hedduun madaa'uudhaaf rakkoo kun nurra gahee jira. Reeffi sun guyyaa afuriin booda humna federaalaatiin fuudhamee kan beekamu.
Nama meeqa tarkaanfiin kana irratti fudhatamu?
Reeffa nama 10 fi kan nuuf dhufe. Namoonni madaan nama lama namoonni yaalchisuudhaaf fira namoota madaan kanaati namoonni 8 yaalatti argatanii faana bu'anii kan deeman. Hundi isaaniituu walitti fudhannanu warra jiilleen muugan aanaan keenya hospitaalaan qabu waan ta'eef gara Shawaaroobiitti kan geessine hundi isaaniituu lubbuun isaanii darbee jechuudha.
Tarkaanfii kana eenyu akka fudhate hin beekamaa?
Ijoolleen rakkoo kanarraa hafanii baqatanii waan turaniif dhaabbatanii waan argan jiru garuu humna hidhatanii humna hin hidhatin. Irratti hirmaataa ture jijjiira kan jirudha isaan kan kadhatanii.
Haalli naannoo ammatas gabbaadha.
Haalli naannoo ammatas gabbaadha warri raayyaan ittisa biyyaatis seenee jira warri federaalaatis jira amma dhukkubaatiin jiru garuu uummata buqqa'ee wal qabateeti rakkoo ammata keessa kan jiru amma gargaarsaan wal qabate gara nama 40 buqqee deemaa waan ta'eef gara mana 1815 kan ta'u kan gubate. Isa kana iddootti deebisuufis gargaaru humni aanaan qabu baay'ee ibsaadha waan ta'eef isa kana wajjirra kasaa jira.
Gama kaaniin haala Shawaaroobiit keessatti ta'e jedhame kanarratti bulchaa godina Shawaa Kaabaa kata'an obbo Taaddasa Gabratsaadiq gaafadheen ture akkas jedhan.
Kusilanyoochi asistawwochi naam ta'an kusilanyoochi wada Shawaaroobiit ለህክምና መጥተው የሞቱ አሉ የሚለው እሱ ተረጋግጧል። ቁጥሩ እርግጠኛ አይደለም ወደ 6 አካባቢ ነው የሚሆኑት።
ከኔም መዳን ኩደን ሰጀዶቶ እንታኔ ከኔም መዳኒ ወላን ሰፈያ አገረ ሸዋሮ ቢትት ዱፈን ዱኡን ምርከና ይጅራ ለኮፍተ ሳኒ ህም ምርከኔ ፈቲን እንጅራ ገሩ መጃተው እሳኔን ወላን ግሱ ከኔ ወጅንጀን ሚደሙ በረጅራ የሮሰነት ፖሊሶታ ቢ ሾፌሪን አምቡላንሲ homaan taane lubbuu waan jiraniif mirkaneessuun ni danda'amaa jedhan. Jarreen kun wal'aansa fayyaa dhabuun du'an kanneen jedhanii fi gochaa jechaatu irratti raawwatanii kanneen jedhan jiru. Maraafuu qorannaan gaggeeffamaa jiru kan qulqulleessu ta'aa jedhan bulchaan godina Shawaa Kaabaa obbo Taaddasa Gabratsaadiq itti fufaniis.
በምርመራ ተጣርቶ እንዲህ አይነት ጸያፍ ድርጊት የፈጸመ ካለ ከህግ ተጠያቂነት የሚያመልጥ አይደለም። በጣም ነውር ነው፣ ጸያፍ ነው።
እርገ ቆረጠሜ ቦደ ጎቸ ጅብሲሳ አከሲ ከራወት የጅራናን እትጋፈተመ ሴራ ጀላ ከምበው ሚጅ ጎች ኩኒስ በላሌፈተሙ ቀባ ጀኔ ገሬን ቆረጡ ሴኔ ቆረታ ጅራ ሀለ ቀበተማን ቁልቁላዬ የሮጀ ኡመታ ከን ይፈተውጣ ጀደኒው namoonni warra madaa'ee hospitaalatti geessanii miidhaman jedhan hangi tokko lubbuun jiru shoofeeriin ambulaansiis jiraa jedhan. Walitti bu'iinsa akkasii yeroo uumamu erga jijjiiramni argame as kun yeroo arfaffaati ka jedhan obbo Taaddasa Gabratsaadiq bara 2010 bara 2011 bara 2012 kan dhaqqabe yoo ta'u barana nagaan dabarre jennee turre. yeroo arfaffaaf rakkoon uumamee jedhu sana dura yeroo gaddaaf gammachuutti uummati walii wajjin jiraachuu bira darbe waan akkasii argine hin beennu jedhan. Akka dhuunfaatti sababaa bishaanii fi marga dheedichaa irratti walitti bu'uun inuma jira. Sun immoo akka aadaatti jaarsummaan furamaa ture. Garuu amma adda kan godhu bifa gurmaa'een humni ormaas jiraachuu kan calaqqisuu jedhan. Jalqabbiin rakkoo kanaa maal akka ture kan gaafataman bulchaan godina Shawaa Kaabaa obbo Taaddasee Gabratsaadiq akka jedhanitti.
Miidiyeekoon izaa akkaabaa gaadde masjiidii laa tagadala miino isu laa yaala min hoona miilaa
miidiyee. Yeroo sanatti sababaa kan ture masjida naannoo sanaaf namni salaachisan abbootii amantii keessaa ajjeefaman ka jedhu. Sun maaf ta'e inni jedhu garuu isa duuba haala jiru waliin kan ilaalamu ta'aa jedhan. Yeroo haalli akkasii ta'u inni ajjeefames ta'e inni ajjeefe dhimmi isaanii mana murtiitti dhiyaachuu qaba malee bifa weeraraan ka'uun waan hin mallee jedhan. Yeroo sana nuti leenjif magaalaa Baahir Daar keessa turre san booda addaan kunnee dhufnee jedhaniiru. Dhumarrattis.
Laazuu malitti maastalaalatti nuti asigaa'u. Dabarasabuu jiru akkaan baddigar hundeetaa yeetalaayii haayimaanooti yaallahu.
Dhaamsii uummataaf dabarsuu barbaadu namoonni amantii adda addaati sabaaf sablammummaa adda addaa qaban kun wal danda'anii wal kabajuun iddoo biraaf moodeelii ta'uun jiraataa turan. Ammas obboloota walii waan taaneef maaltu dhufe jechuun gamlameen gaafataa jiru. Kanaaf uummata gidduu rakkoon akka hin jirre beekamuu qabaa jedhan. Ergaa addaa fudhannee warri aangoo hooggantummaa irra jirrus borganama iddoo biraatti ramadamuu waan dandeenyuuf uummanni garuu achuma jiraata waan ta'eef waliin turaa jedhan. Warri sooshaal miidiyaa irraas uummata addaan fageessu uummannaa walitti dhiyeessuu irratti akka hojjetan bulchaan godina Shawaa Bahaa obbo Taaddasee Gabratsaadiq gaafataniiru.